The first presidency has issued.
Ndị ndu ka akpọgo oku ka agwa unu na bụ otu a ka ụka si wee kwụrụ n'arọ gara aga dịka n'ọnwa Disemba n'afọ gara aga. Anyị nwere 2,278 nwekwa ndị ọnụọgụ ndị ụka n'afọ gara aga bụ 14,567. Ha nwekwara narị puku iri na abụọ na ndị a mere baptizim ọhụrụ. Ndị na-agbasakwa ozi dị 52,000. Ndị ụka na-agakwa mishọn dịkwa 28,783. Tempụl anọ ka ekpekwara ekpere ma gozikwa n'afọ gara aga. Ndị a bụ nke British Columbia, nke Arizona, nke Philippines na nke Ukraine. Ekpekwara ekpere na Hawaii Temple nakwa nke United States. N'ọnụọgụ Temple a na-ekpe ekpere dị 134. Ndị a bụ ndị nwụgoro anwụ sinsi kamgbe e mere nzukọ gara aga.
Richard P. Lindsay, Donald L. Staley, and Richard B. Worthland, former members of the Quorums of 70. Barbara B. Smith, former Relief Society General President. Ruth H. Funk, former Young Women General President. Norma Jane B. Smith, former counselor in the Young Women General Presidency. Helen Fiennes, widow of Elder J. Thomas Fiennes, an emeritus general authority. Arnold D. Freeberg, artist and illustrator. And J. Elliot Cameron, former Church Commissioner of Education.